nitafanya harambe, nikupandishe ndege ukawaone wazazi nyumbani, watu wangu wakuone. Nitafanya harambe, tuchome kambuzi na ngombe. Nitafanya harambe, dunia nzima ikuone.
Harambe, harambe.
My heart belongs to you, and your heart belongs to me. Maybe come, how to poromoka, poromoka, tum tum. Maybe come, how to poromoka, poromoka, tum tum.
I travel down the streets, I seen a lot of teens, I seen a lot of women, but more ni kwako tu.
Wanataka this, wanataka that, wanataka mina, mini, wewe tu, baby.
So, nitafanya harambe.
Nitafanya harambe, nikupandishe ndege, ukawaone wazazi nyumbani, watu wangu wakuone. Nitafanya harambe, tuchome kambuzi na ngombe. Nitafanya harambe, dunia nzima ikuone.
Harambe.
Sete
alani kiuna mazi masika wametuma maombi baby wangu uko safe moyo wangu uko safe.
Nitafanya harambe nikupandishe ndege ukawaone wazazi nyumbani watu wangu wakuone. Nitafanya harambe tuchome kambuzi na ngombe. Nitafanya harambe dunia nzima ikuone.
Harambe, 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 baby. Harambe, 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 baby. Harambe, 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 baby. Harambe, 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 baby.
Sheba. Sheba. Sheba.